kwethu nodadewethu sina besibonisana ngempilo ukuthi iphilwa kanjani mina bendlele ekhaya nosibusiso nono nkululeko sina besibonisana ngempilo ukuthi iphilwa kanjani mina bendlele ngoko woze nanda nosiyamthanda sina besibonisana ngempilo ukuthi iphilwa kanjani sithe sawubonisana ngempilo ngase ngibatshela ngawe sithandwa sami bavele bathi wena umfanele aloba uthanda mina uthanda mami sithe sawubonisana ngempilo ngase ngibatshela ngawe sibonana sami bavele bathi wena umfanele aloba uthanda mina uthanda mami ithi woza dada Oh,